let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa kucheza boli. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama utani sinikaza kuimba, Mungu sasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitina za ndani ndani mara hamu anavimba. Atapendwa na nani makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda mana mola ndo mpaji. Now I make my paper and I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never. Usikate tamama, angaika kila kona. Remember mama told me, my boy, binadamu wanawema, watakuchekiaga usoni. Ukiwapa kisogo na kusema, usifadhi chuki moyoni. Yalipe mabaya kwa mema, nifanye ukumbuke uyaoni. Ndo maandiko navyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, magafa kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga, Joseph Mipango. Yabulanti chopa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo. Mwambia tunapita, so mikono juu. Najwa maisha safari, mi bado sijafikaga. Long way to go. Ila nayona fadhali, kulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara, tandika kimara na kariyako. Geto na kibatari, kiangazi masika, jomfuwa yote yako. Now I make my paper, and I bless my family. Pole walo nicheka, nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never. Usikate tamama, angaika kila kona.